getachoose.com.
From City of Rex, City of Rex.
Yo, yeah.
I dance. All right. L. M40. M40. And I got for M40. In Angola, M40. Pachi Panda M40. Pachi Panda M40. Ulendo wake ukadata, akudikila bate poti. Pachipanda F40, pachipanda F40. Sofuna zake zinateka, anaikila po F40. Hazaka kamuseka, ati nyimbo sanga chikupeka. Poti sana vaegeni, ndiye nyimbo sanga imbe mopweka. Anaese sana vutika, pangono pangono zintu zake zimateka. Sankafuna kufa makutu, anateka. Anaika po M40 mpaka ankamfeka. Pachipanda M40, pachipanda M40. Ulendo wake ukadata, akudikila bate poti. Pachipanda M40, pachipanda M40. Sofuna zake zinateka, anaikila po M40. Naika po M40 mpaka nafika levoi. Sikutia na kwela mpwai, iye yake inanguka la M40. Akama kwa kuzizuta, akalepela amafusa. Bakulu lanza ke ya mabusa, akama munena sankalusa. Pachipanda M40, pachipanda M40. Ulendo wake ukadata, akudikila bate poti. Pachipanda F40, pachipanda F40. Sofuna zake zinateka, anaikila po F40. Inango kala F40, inango kala F40. Anaika po M40, anaika po M40. Akama kwa kuzizuta, akalepela amafusa. Bakulu lanza ke ya mapusa, akamunena sankalusa. Pachipanda F40, pachipanda F40. Ulendo wake ukadata, akudikila bate poti. Pachipanda F40, pachipanda F40. Sofuna zake zinateka, anaikila po F40. Pachipanda F40, pachipanda F40. Ulendo wake ukadata, akudikila bate poti. Pachipanda F40, pachipanda F40. Sofuna zake zinateka, anaikila po F40.
Getachoose.com.